Genie X Double Six.
Yani wazo shapenda na nashindwa jizuia. Oh, ndo hivyo. Na hata unge kuwa donda ningevumilia. Baba ndo hivyo.
Let me show you what you missing. You are